dhawaan ayaa waxa magaalada Baydhabo laga bilaabay dareenka geedaha oo qayb weyn ka qaadata qurxinta bilicda deegaanka ururka deedo ayaa waxa dhawaan uu ka bilaabay magaalada Baydhabo dareenka geedaha oo lagu abuurayo goobo kala duwan si ay uga qayb qaataan kor u qaadista qurxinta deegaanka gudoomiyaha ururka deedo Cabdiraxmaan Abukar Ahmed ayaa wuxuu warbaahinta uga warbixiyay muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato dareenka magaalada isagoona bulshada ugu baaqay inay sar u qaadaan qurxinta bilicda deegaanka
sidii since social media soo kala socotayba waliba bilooyinkii in ka dambaynay wadnay dareenka deegaanada inay ona deegaanka ona dareena runtii ogsanta bilicda deegaanka geedo waliba ku qayb qaadana bilicda deegaanka ku qayb qaadayaan unan ururku una ka shaqeeyana waa magaashi bal ku dareema kore ururka horumarinta deegaanka waa inay 20% surugna inuu deegaanka horumarina ono meena dad dhalinyaro ah oo wal habaradeen walna ka baradeen deegaansho walna baradeen deegaansho weena marka saadartii wani dhirigeliidi inii uu deegaanka uu horumarayna marka deegaanka siyaabo far badan ama shal gadiisina uu horumariyaan ololuhu oo dareente deegaanka shaqooyinku noqodaan qayb kumid ah iyo kumid ah laakiin ma ay shaqada oo guud oo ururka kaliya uu shaqowdo ma ah waliga sababay inii oo deegaanka la dhareeyona sidii aad ku warqabta deegaanadii meel ka soo biyay nabaad guur la ku soo biyay ma xaalufiga la ku soo biyay geedogii wal gurahay dhuxul iyo walaas iyo la ku soo biyay leeyay wadankii meel nagaday wadan abaaran nagadii roob yar jarta marka geedo naftir shona hata meel ku qayb gaadaan waxyaaba roobka jiido kumidii hadii deegaanka ismi meel raay us green us nagado us dhiroob waxyaabaha oo meel raay roobka si zaaid ah ama sheeno kumidii geedo idin la waayo nabaad guur roob yar naftir shona hata sabab sinyaalkan ka dambooti aragaysan wadanka nagaaday wadan isku awaareysano oo meena biyooshi isku yar iyo nagaadan marka hadii dhalinyaradii marka dadkii walaha baradeen iyo hadii on ka waayno deegaansho on ka waayay sidii isku sii daran lay si nagaade oo marka may go'aansanay ama inii on deegaankan salaas sidoo ku hormari korna bilicda deegaankan onna ku muuji kor inna ku muujini dad oo meena dhalinyare oo iska hawo qabso ee volunteer ee milaraay ee hay'adan ka taakuleen ee milaraay dhinaca kale garab u kalan laakiin ma buu aha shacabka milaraay ku helaya kaalin weyn iyo taageero weyn ku helaya geela ku bilaa phase 1 ila iyo phase 2 gaadil roo ila siid bool dhor geede marahayna tiradan ka badan ma warnay phase 2 ya warnay saddex bool dhor geed phase 1 ki ha warnay inta kale ma boogu jumla ma da siwna waana wali un faana guud ahaan tumun kun geed yan qorsheyni konfur galbeed inuu ka sii awarno kaliya magaalada Baydhabo leeyme digmooyinka kale nabay la raayeen wal CJI hadda sidoo kale sii digmada Birdaale oo kulsey wali oo ka taragalnay inuu jeeyni boqol geed oo kulsey sidoo kale sii hadda digmada kale qorsheyni ka jirtay ba in buuraka uu jeeyni boqol geed uu jeeyna oo geed ka talaal saas kale digmooyinka kale sida gobolka Bakool xudura kulsey weejida kulsey qad meel raay diinsoor kulsey qasdheer meelooyin kale qorsheyni ka sii jar sidoo kulsey baraa oo kulsey inuu geedo uu jeeyna guud ahaan koonfur galbeed milaraa intee ku kooban toodan ururkana siidamba kaliya Baydhabo leey ma ku dhisan koonfur galbeed guud ahaan koonfur galbeed ku dhisan meel walba ururkun ku dhisan oo koonfur galbeed ah walinii qorsheysan in markuu geed kun jeeyin geedkuna intii geed uu abuur doono ololoon geed ururkuna walinii qorsheysan in la abuuro tumun kun geed deegaanada koonfur galbeed in la ka abuur marka tumunki kun geed uu abuurne hada dabcan siid booli dhor le maray wal oo koo ilaamay ma baahan hadhow ma tumun kun geedna ma dhig koonfur galbeed la feereen wal yarow ma dhig la salaam feereen hadan geeg meel uu maraynaa meel eed in si yar insha Allah moqsi ursan si dadaalan si la majibaaran dadaalkan oo ilaayar.